Custom with the club banger. Pamanje ya kula sana pamanje, kula sana sana pamanje.
Exclusive from ZambiaChoose.com.
Namu sonda ni go down low. Amasa ya kweni oh my gosh. Ngai vira wei so tambe. Alevi kana twekingi muma jekingi. Topo na pa easy. Ama dansi ni mu easy. Ama timu ya kalamba pa easy. Mu easy, pa easy. Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi, bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi.
Dance.
Dance.
Chapa mozi, DJ Fiona ule pancho na chufol. Ife shirikiti ovya na omon. Inso ni panze. Anso, tie mashayo, baduze. Pika pofali, duze. Kidogo na kidogo. Vika kidogo, kidogo. Kidogo na kidogo. Vika kidogo, tie.
Namu sonda ni go down low. Amasa ya kweni oh my gosh. Ngai vira wei so tambe. Ale vika na twekingi, muma jekingi. Atopo na pa yize. Ama dansi ni mu easy. Ama timu ya kalamba pa easy. Mu easy, pa easy.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi, bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi.
Dance.
Dance.
Biggie boya ni patumba. Gelo eve ni bokosi. Ngakosi, wayete. Kumushose ni fukosi. Junta eve kukosa. Teko nuate musala.
Palastiku wakasaka. Ugusana ni puku. Puku, puku. Namu sonda ni go down low. Amasa ya kweni oh my gosh. Ngai vira wei so tambe. Alevi kana twekingi muma jekingi. Topo na pa easy. Ama dansi ni mu easy. Ama timu ya kalamba pa easy. Mu easy, pa easy.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi, bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi.
Dance.
Dance.
Ni balazo chivito
ya musete mulombe munwe fya furi
mapele ko jongo ngachikanda baposo lupia kwa tibanda wewa wako kunona ulanga imidala peshonze washipanga
tie
namusonda ni go down low amasa ya kweni oh my gosh ngai vira wei so tambe alevi kana twekingi muma jekingi
topo na pa easy.
Ama dansi ni mu easy. Ama timu ya kalamba pa easy. Mu easy, pa easy.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi, bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Hika tensha ni bokosi.
Dance.
Bokosi.
Dance.
Dance.
Yapono kupavagamu. I got Kezo on this one. My nephew Jessica Links.
Exclusive from ZambiaChoose.com.
Big Muzo, Aruna Ba.
Toxic.
You know how we do. Kompala and LSK. Now and forever.
Honorable.
Awapondo Munzende. Kompala Commander. Mateo Nguluwe. Let's go.